Twahepa mishale za moto mikuki injili songe mbele. Tumepambana kupanda kushuka injili tuyeneze. Twahepa mishale za moto mikuki injili songe mbele. Tunasonga mbele.
Baraka amenipa natembea kwa nguvu zake. Mcheki vile